Give up on lẹ̀gbẹ́ni na mmadụ̀ wapụ ụlọ Chukwu, ọnụ mmadụ̀ wapụ ụlọ Chukwu, ịmụta nwa dị anya. Onye bụ Chibi yoo? Onye dị mma na-asụ, ọ na-abụ onye dị mma na-asụ. Apụta n'ihu, otu ege ewu nwanne m. Ma ọ pụta n'azụ, ọ tụcha gị ka ọkụ bụ ọcha. Ọ na-abụ onye dị mma na-asụ. Chukwu ewuwe, Chukwu ewuwe, Chukwu ewuwe. Chukwu na-enwu nwanyị na mụla nwa, Chukwu elu ise ya n'ime nwa. Nwa bụkwa onye nye Chukwu ewuga. Chukwu na-ekwe ndị na-anụ ihe ndị Chukwu elu ise nye n'ime nwa. Nwa wedere ka mụ Chukwu elu. Lekwe ka isi na-enwe ego, Chukwu elu ise nye n'ime nwa. Chukwu na-anyị wee tụlọ elu. Eme nwata ka emeli mbinye nne n'ebe obi ya dị ya mma. Chukwu elu ise dị ka anyị na ya ugbo. Ayie, 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 Mọka mmụ na-etili ntị uwe. Ihe oge 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 Chukwu uwe. Ntị uwe, 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 ntị uwe. Ihe oge 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 oge. Mobili ikwu naanị n'okwu ilugo. Ịba ịhụrụ ka anyị na-ekwu Chukwu elu ise na nlele. Ọkwụ n'aka anyị na anaghị oji uwe. Ewu na-ewu Chukwu ewu. Ụmụ mmanụ obuli dị okwu. Ọkwụ mmanụ obuli okoko okwu Chukwu ewu. Ịgwa mmanụ obuli dị okwu. Egwu mobili ohi oko oko Chukwu e. Ọkwụ mmanụ obuli dị okwu. Ọkwụ mmanụ obuli oko oko Chukwu e. Egwu mobili ohi oko oko Chukwu e. Ọkwụ mmanụ obuli dị okwu. Nza nkwa nwanne m n'ihe oko oko. Nza nkwa nne na-akụ ka mmụ si n'ọwụ. Ọkwụ mmanụ obuli dị okwu. Egwu mobili ohi oko oko Chukwu e. Akụ nwa ghọtị oko oko. Ọkwụ mmanụ okwu ọzọ dị oko oko Chukwu e. Ọkwụ mmanụ obuli dị oko oko. Ọkwụ mmanụ obuli dị oko oko. Ayie.